ZLatestmusic.com.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Then I got take down this one. It's your boy Primo Icy. Guy man. Some bundle on my rat.
Vasali ni woni. Magelo ni woni na. Vasali ni woni. Magelo ni woni. Vasali ni woni na. Bali kona piru fela yang hari baby. Giona ini getile. Ya kato ina nina. Bali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me. Maupilo baka wani fanga vibe. Bali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me.
Kumbalande wena kondi soli nyala uoni pangile kuzwanga mwali na koza makalo ni wavoni vayi mfuta futa chwale so magilo kono ni ketile pilo soni wawu pilo na wapalela kuna kalo soni na mkolo senyu ni soni na nieni lata soa kalo so maziva kuna zeni kapanga soli palo so maziva hape chwale ni mutu wa wiswalo hape zeni mula tela hape yale musizani wende kikuli nina chwale mina utamani tamani hape.
Vasali ni woni, magelo ni woni na. Vasali ni woni, magelo ni woni. Vasali ni woni na. Bali kona piru fela yang hari baby. Giona ini getile. Ya kato ina nina. Bali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me. Maupilo baka wani fanga vibe. Mbali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me. Maupilo waka wani fanga vibe.
Maupilo waka wani fanga pe vibe. Kise mwinge taya motu sanyala ni chubo. Moni kashwela kuno kufana kabadila. Uwe na chwele neke chwele swau na chileka move. Ni kutuwa inge chwele mina ya esifa sabu. Vakeni sakuli unifa kaka tunurabu. Kukusia mweni kuni kukena mamuvu. Ni kakuka oji ya penoti za mahafa. Ni latu kukuataka ni masilange domatini. Watakuri wena unu una lasimati. Ya ofita mwadila hava kumise zemati. Vasiva hape kuli so kikero ya bo aesi. Hava palela kwate ni kilifula sumaesi.
Matali ni voni. Magelo ni voni na. Masali ni voni. Magelo ni voni. Masali ni voni na. Bali kona piru fela yang hari baby. Giona ini getile. Ya kato ina nina. Bali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me. Maupilo baka wani fanga vibe. Bali kamu wani touch me. Kamu wani hug me. Kamu wani kiss me. Waka, wanifanga vibe.